waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Maalmo uun kadib iskuday lagu doonayay in lagu khaarijiyo Donald Trump, madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka ayaa Senator J.D. Vance waxa uu u xushay inuu noqdo musharaxa madaxweyne ku xigeen oo ay u wada tartamaan doorashada madaxweyne ee soo socota. Senatorkan 39 jirka ayaa dad badan oo Mareykana waxa uu ku soo jiitay buug uu noloshiisa uga hadlayo oo uu u bixiyey Hillbilly Elegy. Buugga ayuu ku cabirayaa nolol adag oo uu soo maray markuu yaraa iyo sida uu u noqday nin maalqabeena markii dambe. Isbeddelkiisa ah inuu markii hore aad u dhaliilsanaa Donald Trump kadibna uu ka mid noqday dadka aadka u taageersan ayaa ka turjumaysa ayaa la yiri nolosha nin soo maray nolol khilaaf iyo isburini ay ka buuxdo.
Ladies and gentlemen, it is now time for us to determine our nominee for the
mudanayaal iyo marwooyin. Haddana waa waqtigii aanu u magacaabi lahayn musharaxa xafiiska madaxweyne ku xigeenka Mareykanka, Senator J.D. Vance. Kaasi wuxuu ahaa Brenna Byrd oo ah xeer ilaaliyaha guud ee gobolka Iowa, oo si rasmi ah ugu dhawaaqay in Senator James David Vance uu madaxweyne Trump u xushay inuu noqdo musharaxa madaxweyne ku xigeen ee ula tartamaya doorashada soo socota. Go'aankan oo looga dhawaaqay shirweynaha qaran ee u socda xisbiga Jamhuuriga ayaa imanaya maalmo uun kadib iskuday lagu rabay in lagu khaarijiyo madaxweynihii hore dalkaasi Mareykanka maalintii Axad ahayd, taasoo ahayd baa la yidhi dhacdo naxdin leh oo si lama filaana ugu soo korortay doorashada dalkaasi ka socota. Senator J.D. Vance oo 39 jira ayaa da'diisu waxay kala barlami tahay da'da madaxweynihii hore oo isagu 78 jira. Wuxuuna J.D. Vance matalayaa waxa dad badan oo jamhuuriyiina ay u arkaan inay tahay mustaqbalka xisbiga. Bani Moreno oo ah wakiil ka socda Ohio ahna musharax sanad ayaa ku tilmaamay J.D. Vance inu ka turjumayo ruuxiyadda xisbiga jamhuuriga ah.
The J.D. Vance America First is not just a slogan, it's his North Star.
J.D. Vance marka la yiraahdo American First hal ku dhag oo kaliya uma aha, ee waxay u tahay astaan, tusaale iyo hoggaan u ah. Wuxuu soo waday noloshi wax uu soo waday noloshiisa oo dhan. Wuxuu yaqaan oo uu soo maray nolosha saboolnimada. Wuxuu ahaa qof ay iska iloobeen siyaasiyiinta Washington, waxaana ka go'an inuu hubiyo inaan waa dambe qof Mareykana la iloobin, ayuu yiri. Haddaba yuu yahay senatorkan Ohio laga soo doortay. J.D. Vance wuxuu ku dabaashaa badweynta isburinta iyo iskhilaafka, waana arrinta uu ku qoray buuggiisa oo aad loo gatay oo la yiraahdo Hillbilly Elegy. Wuxuu ka soo jeedaa qoys dabaqada shaqaalaha ee gobolka Ohio. Wuxuu ku biiray ciidanka badda Mareykanka markuu dugsiga sare ka baxay, ka hor intuusan gelin jaamacadda caanka ah ee Yale, kulliyadeeda sharciga. Kadibna wuxuu sameeyey malaayiin doolar kadib markii uu maalgashi ka sameeyey shirkada ka shaqeeya Silicon Valley oo halka farsamooyinka cusub lagu aasaasaa ee gobolka California. Andrew Smith waa professor culunta siyaasadda ka dhiga jaamacadda New Hampshire. Wuxuu sheegay in inkastoo Mr. Vance uu hadda ka mid yahay tabaqada sare ee dalka, laakiin qiimo badan ayuu siyaasiyan leeyahay maadaama uu ku xiran yahay tabaqada shaqaalaha Mareykanka.
I think the thing that's critical for Vance, the thing that makes him attractive to Trump and to Republicans is that he's got a real blue collar.
Waxa ay ila tahay waxyaalaha uu muhiimka u yahay Vance, waxyaalaha Trump iyo xisbiga u soo jiitay waa inuu asal ahaan ka soo jeedo dadka dabaqadaha shaqaalaha. Inkastoo uu sharciga ka bartay jaamacadda Yale oo ka mid ah jaamacadaha ay galaan dadka dabaqada sare, haddana wuxuu sii waday xiriirka uu la leeyahay shacabka degan miyiga iyo baadiyaha dalka Mareykanka. Inkastoo uu yahay muxaafid aad u adag, J.D. Vance ayaa horey aad u dhaliili jiray Donald Trump, isagoo mar kala mid dhigay Hitler kuna tilmaamay inuu yahay maanduuriyo dhaqameed. Hase yeeshee waa uu beddelay aragtidaas. Shaqo adagna wuxuu u galay siduu Donald Trump ula shaqayn lahaa tartankii sanadkii 2022, isagoo qaatay aqbalayna doodii ahayd in doorashadii 2020 la xaday, sidaasna ku noqday dadka aadka u difaaca Mr. Trump. Wuxuu ahaa senator laga soo doortay Ohio wixii ka dambeeyey Janaayo 2023. Wuxuu ka mid ahaa dhowr qof oo rajaynayay in madaxweyne ku xigeen loo xusho oo Mr. Trump ka difaaci jiray maxkamaddii uga socotay New York, isagoo ku tilmaamay maxkamadeynta fawaaxish ay dimuqraadiyiintu ka dambeeyaan.
I'm here for the simple reason to show support for a friend. I think this trial is absolutely ridiculous.
Waxa halkan aan u imid waa sabab sahlan oo ah inaan taageero saaxiibkay. Waxay ila tahay in maxkamadeyntu ay tahay wax lagu qoslo. Waa dacwad oogid ceeb ah. Waxa halkaasi ka socda waa wax khatar ku ah dimuqraadiyadda Mareykanka, ayuu ku horyiri maxkamaddii u socotay Mr. Trump. Markii axaddii la isku dayay in Donald Trump la khaarijiyo, Mr. Vance ayaa bartiisa X-ka waxa uu ku qoray in hadallada madaxweyne Biden ay si toosa mas-uul uga yihiin isku dayga khaarijinta Mr. Trump. Ma jirta hadda wax caddaynaya in ninka toogashada sameeyey uu hadalka Joe Biden ka jawaabayay ama ay soo jiidatay. Madaxweyne Bidenna wuxuu dafiray inuu isagu sameeyey kicitaan mar uu la hadlayay NBC News-ka Mareykanka.
How do you talk about the threat to democracy, which is real?
Sidee looga hadlaa khatarta dimuqraadiyadda ee Mareykanka oo ah khatar sax ah oo jirta? Marka Trump uu yiraahdo waxyaalaha uu yiraahdo, ma iska aamusna sababtoo ah haddii aanu hadalno cid baad kicinaysaa. Anigu hadalla noocaas oo kale ma dhihin, ayuu yiri Mr. Biden. Dhanka kalena mar la weydiiyey xulashada madaxweyne Trump uu u xushay Senator Vance inuu noqdo madaxweyne ku-xigeenkiisa, madaxweyne Biden ayaa sheegay in Vance iyo Trump ay isku siyaasad yihiin. Marka ay noqoto arrimaha siyaasadda, Trump ayaaba laga gooyey baad is leedahay Van. Waxba kuma ay kala duwana. Marka xaggee ka taagan yahay J.D. Vance arrimaha siyaasadda? Websiteka senatorka ayaa waxaa ku qoran inuu rabo inuu mamnuuco haweenku inay caruurta iska soo ridaan ama waxa abortionka la yiraahdo, xataa haddii haweenta la kufsado ama gabar qof qaraabo ama waalid u ah uu uureeyo. Inkastoo uu sheegay in laga daynayo sharciga si adag haddii haweenta nolosheedu ay khatar ku jirto, wuxuu aad uga soo horjeedaa in gargaar military la siiyo Ukraine dagaalka ay kula jirto Ruushka. Hase yeeshee, wuxuu u ololeeyaa in Mareykanku uu taageero Israa'iil dagaalka Gaza, waxaana isaga maalgeliyey kooxo u ololeeya Israa'iil. Senator Vance ayaa sidoo kale ku qanacsan oo aaminsan in isbeddelka cimiladu uusan khatar weyn ahayn, isagoo isku tilmaamay inuusan la qabin in saynistayaashu ku midaysan yihiin arrintan. Wuxuu sidoo kale aad ugu mayal adag yahay arrimaha socdaalka ama immigrationka ee dalka Mareykanka, oo waxa uu qabaa fikrad la mida tan Trump. Wuxuuna doonayaa inuu dhammaystiro derbiga laga dhisayo xadka koonfureed ee Mareykanku la leeyahay Mexico, inkastoo uu mashruucan dhaliilay 2016. Professor Andrew Smith oo ka tirsan jaamacadda New Hampshire ayaa sheegay in dhaliilihii adadkaa ee hore uu ugu dhaliili jiray Trump aysan hadda wax badan u samaynayn Trump inta uu daacad u yahay madaxweynihii hore.
Trump is a very transactional person, and if somebody's useful to him now, he'll go along with them.
Trump waa qof aaminsan in wax la kala beddesho, wax la isdhaafsado sidii gacsigii oo kale. Haddii uu qofka u arko inuu ka faa'iidayo, wuu aqbalayaa, wuuna iska iloobayaa wixii uu hore uga sheegay. Horaana uga aragnay dad kale oo sidaas u dhaliili jiray Trump. Marka ma qabo in Vance dhaawacyo ama dhibaato uga imaanayso wixii uu hore u yiri, laakiin qof kastaa waa uu ogyahay in haddii uu mustaqbalka Trump ka soo horjeesto ay dhibaato noqonayso. Waxa ugu weyn ee Trump uu qiimeeyo waa in qofku uu daacad isaga u yahay. Dhanka kalena, xisbiga jamhuuriga ayaa u dabaaldegaya xulashada J.D. Vance. Guddoomiyaha shaqada gobolka Georgia, Bruce Thompson, ayaa rajaynaya in senatorkan dhalinta yar horena ciidanka badda uga soo tirsanaa uu soo jiito codbixiyaasha. Aan weli go'aan ka gaarin cidda ay u codeynayaan. Waxay ila tahay inay tahay xulasho aad u fiican. Haddaad eegto gobolkeenna, Georgia waa gobol military. J.D. Vance wuxuu keeni karaa codka militariga, wuxuu runtii keeni karaa codka dadka madaxa bannaan oo iyagu aan taageerin labada xisbi ee waaweyn. ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.